Yeah. Yang Ti.
Hey,
Hinariang. Nalishu mwane mwili. Wende mwana.
Nime hajizo.
Yeah.
Nimepose kubana Twende Masho masho Apose Papa Williams Mutarise A big boss Mene Panet Manager Navare Our managers